Is it Sileb?
Balu.
Tongo Records.
Smacker on the beat.
Ghetto, ni mtoto wa ghetto, kikubwa tu kuseto, seto.
Lega, Maluma,
ghetto, ghetto.
Toka enzi underground, nilikuwa na million dollar sound. Hey, zero brain, machanga, tuna fashion mpaka tunatamba. Hey, usulize nani gwiji hapa, Maluma king hapa. Temeke tu Masaki, yesho kiku hapa. Wazee wengi kama lindu kwa kina kina ta.
Acha,
Lego. Yeah, napendeza tabila vionjo. Dodoma mabegani na vwebeba mpaka natoka kibiongo. Napanda di migongo. Kanisani tunasemana ila bando kuna dili na micho.
Nimetokea ghetto, ghetto. Ni mtoto wa ghetto, ghetto. Kikubwa tu kuseto, seto. Kiwanda na ghetto, ghetto. Nimetokea ghetto, ghetto. Ni mtoto wa ghetto, ghetto. Kikubwa tu kuseto, seto. Kiwanda na ghetto, ghetto.
Mungu baba ndo ana bless nyamwezi na get people. Ghetto langu linafanya toto kali wanangu ngeka. Piskari waya mkari sikije ghetto zinatemesha. Mabwana zao na fish down wa unitoi na
mungu za mpaji.
Fumi kwa papopos. Malili kama yote manigo na kula kopos. Watu wana dili ndo mala tunajibu because. Yani for the photo gang, I know you that. Sipe mapenzi nipe deal now. Siwezi kaa bila ela ghetto jau jau. Najua ni wabala kini tunaish now. Natupo now kila siku tunabow now.
Nimetokea ghetto, ghetto. Ni mtoto wa ghetto, ghetto. Kikubwa tu kuseto, seto. Kiwanda na ghetto, ghetto. Nimetokea ghetto, ghetto. Ni mtoto wa ghetto, ghetto. Kikubwa tu kuseto, seto. Kiwanda na ghetto, ghetto.
Wengi wanajua nimetoka, ila chacho wanajua nilipotokea. Ningumwa zem, paka wachawi wananiombea. Kutoka ghetto somewhere, sio smart kala nguwe ya ghetto. Ni life 20 na bado kodi tunashare. Ustone tunavimba, tulipolala tunapajua wenyewe. Tulipolala sisi ulali wewe mpaka ulewe. Watoto dogo tuna kitu afu tuna dream bigger. Baba mbinzi sijui nani kwetu utaempiga. Viti vilefu jisogeze, sta kwenye matungi. Sina uchoyo, nimekulia life la kumba na chumvi. Nimelalia sakafu mbao kitenesi ya kidundi. Boxe kitoboka tunaipeleka kwa fundi. Shula shanudisha home kisela ya ulinzi. Squeezy mwendo hello, sorry I'm busy. Naielewa nja, kabla sijawa hivi. Sosu shanga ukinkuta semu na mtetea.
Nimetokea ghetto, ghetto. Ni mtoto wa ghetto, ghetto. Kikubwa tu kuseto, seto. Kiwanda na ghetto, ghetto. Nimetokea ghetto, ghetto. Ni mtoto wa ghetto, ghetto. Kikubwa tu kuseto, seto. Kiwanda na ghetto, ghetto.